ero sani habla ogo dhagron tahay war wada qalaba tahay on kala danta layne imane ediga wad sidata umar damanti imane ediga wad sidata umar damanti adigari doro sani habla ogo dhagron tahay war wada qalaba tahay on kala danta layne imane ediga wad sidata umar damanti imane ediga wad sidata umar damanti Dabal qiima la tahay iyo dawrsan gabadhiide nasibku xeer yahay ragaba gal calaf ugu dhaxday dankastaba adaa hablaha imantoodii dankastaba adaa hablaha imantoodii Dabal qiima la tahay iyo dawrsan gabadhiide nasibku xeer yahay ragaba gal calaf ugu dhaxday Dankastaba adaa habla imantoodi
Dumareed ku taliyo sidii lama dabiyeeda Amadaga xalluunka asidi sad habla Qiima daftahe Dadigni madha mooye miyad Awen aadhu digan taba Dammay say ila Baku grafshu Adha daabadu guhune Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne Kudmarek kutalli yosidi Lama debi edda Amadega halul ka asidi sada habla Qiima daftahe Dadigni madha mooye miyad Awen aadhu digan taba Dammay say ila baku dafshu Adha daabadu guhune Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne
habla dagashlo toydo dakali yabate habla dagashlo haybshe imane idmay spato adan kaladan talay imane idmay spato adan kaladan talay adi devadiy qur habla dagashlo toydo dakali yabate habla dagashlo haybshe Imane idmay spato adan kaladan talay Imane idmay spato adan kaladan talay Amastu geeda halama sine way ka dheertahay adiguna sidaas idmada ruuxi ku dheerte ayahay umay qaban midan adiga ku dhigay ayahay umay qaban midan adiga ku dhigay amastu geeda halama sine way ka dheertahay adiguna sidaas idmada ruuxi ku dheerte ayahay umay qaban midan adiga ku dhigay ayahay umay qaban midan adiga ku dhigay
mareed ku taliyo sidi lama dabiyeeda amadaga xalluunka asidi sad habla Qiima daftahe Dadigni madha mooye miyad Awen aadhu digan taba Dammay say ila Baku grafshu Adha daabadu guhune Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne Ragni kaad Udahdaan Dilli mudanayne mareed ku taliyo sidi la ma dabiyada ama dhaga xalulka asidi sada habla qiimo dhaaftaye
dadignimada mooye miyaad haween aad u dhigantaaba
dhammaysay ina baa ku dhaafsho ada dhaabad ugu goone rag ninka u dhaqdaan eli mudanayne rag ninka u dhaqdaan eli mudanayne
Yeah.